One dressing. Vamos on this stuff. Give that fresh. Kabusa ni stanzale kuchati Mchidongo tuzinane wafati Yadeneo batoli na party Ati loka fulamu iwa kukulati Kabusa ni stanzale kuchati Mchidongo tuzinane wafati Yadeneo batoli na party Ati loka fulamu iwa kukulati Yo, loka fulamu tade mwe binogo Doe mbanyi mbasiwo za vifogo Banyi mulo za tikoze satogo Mchwate lakwa lale bambi simu logo Zemu luga nsto wakila kukago Abalave wasa kideva kila kukulogo Katunula mesu zenga matongo Katu zinema zina gali mwe bilungo Kabusa ni stanzale kuchati Mchidongo tuzinane wafati Yadeneo batoli na party Ati loga fulamu iwa kukulati Kabusa ni stanzale kuchati Mchidongo tuzinane wafati Yadeneo batoli na party Ati loga fulamu iwa kukulati Ono yemu iwa kukulati Ayagala agenda lete kuleti Kwenga wila kwa simba wali apati Tugeza tumukola tuline aneti Tawakana kwa gendo buze kulineti Njala golu mawali kwa funa chapati Tewali chakunyopo zikweda wakakati Akutwale chivita inapameti Kabusa ni stanzale kuchati Mchidongo tuzinane wafati Yadeneo batoli na party Ati loga fulamu iwa kukulati Kabusa ni stanzale kuchati Mchidongo tuzinane wafati Yadeneo batoli na party Ati loga fulamu iwa kukulati Yo, neba zamu kama ulo talenti Japate kuwa mazima chakole dete malide bude Rapenze mkuma amazima sikite Atenga we mkuwe laba mazima batite Kazi teko bugago zenda babatite Yadete balaga kumutima na ebatite Rabuzo ni stanza mazima matite Lufanyu malokula batina mamu matite